Sanbonani, welcome to African Story Magic with me, Gcinamhlophe, your guide on a journey through the wonders of African storytelling. African Story Magic is proudly brought to you by McDonald's Happy Meal Readers. Kwesuke sugela.
Osi.
Isipho sika sisanda. Lena indatshana engiyikhonzile ekhuluma ngentombazane encane eyayihlala ekhayeni layo eduze kwesiqiwu sezinyamazana. Khona la kwaZulu Natal. Le ntombazana yayizwana kakhulu nomkhulu wayo. Ithi mayibuye esikoleni ifike ekhaya idle. Iqede umsebenzi wesikole ibe sidlala umlabalaba nomkhulu.
Woza ke sidlale emzukulu.
Ethanda ukuthi hayi sengiqobile mkhulu mina owinile.
Ngiyawenake namhlanje.
Awu bajabule ahleke umkhulu athi awu kodwa.
Kodwa ungangidlula kumlabalaba.
Hayi lo mncintiswano wethu sobabili hayi mkhulu. Nobaba wakhe ke wayethi mayebuya emsebenzini afika baxoxele izinto ezenzakele emsebenzini.
Woza sisana ngixoxeleza namuhla.
Wena Ndlovu, wena Nyathi. Wena mpisi, wena ndlula mithi, zonke izilwane lezi ezithandwa izivakashi ezincebelekayo ezivela kumazwe ngamazwe, wena bhubesi. Hayibo, ubone ngishi izinyoni inhlobo ngeinhlobo ezitholakala la ezweni lakithi phela eNingizimu Afrika. Beza nje bendiza ngamabhanoyi bezofika kuleli zwekazi leAfrika bazobona izinto abangenazo koMelika, koNgilande, koAustralia, koNew Zealand abanazo bazobona ezethu ubucebi lobu umcebo waseAfrika lona. Manje uSisanda ke wayithanda futhi ukuhlala noma wakhe, axoxe noma wakhe, axoxe ithanda naye lezi zinyamazana. Athi ma, mase ngimdala mina ngizokhula ngifunde ngibe udokotela, udokotela olapha izilwanyana. Hayi uma wakhathi hayi ndodakazi impela singakuthokozela lokho. Ekhula nje uSisanda usondela encwadini uyayithanda into efundwayo nothisha wakhe nje wayeqhenya ngaye. Ngelinye ilanga uyabuya esikoleni uSisanda qeda ukudla basadlala nomkhulu umlabalaba esadlala kanjalo athi umkhulu ayibo umuntu azoba udokotela phela kumele abuye lezincwadini zakhe sekwenele manje. Bathe besakhuluma nje wafika ubaba. Esheshe wabuya emsebenzini. Yini baba washeshe wabuya namhlanje? Ubaba kuthukuthele ngabe wayeyingane ngabe waye wasikhihla isililo ngabe wakhala into angakazibonwe.
Kwenzakaleni baba?
Hayibo kwenze njani baba?
Eyi madoda.
Athawu ngani yami into ebuhlungu yenzakele namhlanje? Kufike ibube elikhulu lezinyosi lahlasela indlula mithi ikhanda leli.
Hayibo.
Tinyela zatinyela angazi bezicasulwe yini. Hawu gcine ilimala indlula mithi yaze yafa.
Hayibo ngempela baba.
Ngikutshela ukuthi ke manje okubuhlungu kunakho konke inezinyathela lelincane. Awu bandla. Hawu unengane encane. Hayi kwaze kwabuhlungu lokho akhalusisanda. Akhalusisanda ingathi ube yazi yonke lento yalendlula mithi. Ingathi uyayazi naleyo ngane encane ekhulunywa ngale lenkonyane lelincane. Wakhala wakhalusisanda. Hayibo kwaze wabuya uma emsebenzini. Kwenze njani wesisanda wakhala? Hayi ubaba ungitshele ngendlula mithi. Eshinga nencane yayo wakhala uSisanda uma wakhe wamphekela isijingi sethanga azikuthi uyasithanda wabeka la
idla Sisanda idla mntanami
uSisanda akakwazi nokudla ngoba uyakhala wakhala wakhala. Hayibo uma wakhe wazi wathi mase beqeda ukudla bonke uhlala phansi naye wamanga wamculela
uladuthu lamntanami usukhala
emculela ingoma emnandi umlolozelo okumshushuzela ukuthi azalale. Ekugcineni waze walala uSisanda wazumeka. Ekuseni mabe phapha mabevuka wavuka uSisanda wageza wagcina esedlile wathi baba ma ngiyacela ngicela ukuthi kungaye esikoleni namhlanje ngicela ukubona ngovakashela inkonyane lendlula mithi ngicabanga ukuthi lizizwa libuhlungu kabi kabi futhi nginesipho esincane engizophathela inkonyane lisona
ngempela mntanami.
Wathi ubaba wakhe kulungile sotshela abangani bakho bamchazela uthisha ukuthi awuzizwa kahle angeke uphumelele esikoleni namhlanje. Hayi kwavunyelwana nangempela ke bahamba. Umkhulu uthi nami ngifuna ukuhamba ngifuna ukubona lesipho esozophiwa inkonyane lendlula mithi. Hayi ngihamba nani. Ibona ke sebelandelana ubaba uma umkhulu uSisanda uphethe isikhwanyana sakhe sasesikoleni bayahamba. Mabefika laphayana esiqiwini sezinyamazana bafike bacele imvume yokuthi asondele kulendlula mithi eshonelwe umawayo ngayizolo. Hayi avume umanager wakhona bafike usisanda ahlale phansi otshanini eduze kwendawo lapho kukhona lelinkonyana kunocingo nje olubahlukanisile ahlale phansi usisanda abese vula isikhwanyana sakhe mayivula isikhwama sakhe babhekile bonke bahlahlamehlo uzokhiphani yini le azoyipha mhlawumbe ipentshisi
yini lo iphethe lesikhwameni wozalwangibona
kanti uphethe incwadi mayivula le ncwadi uyayivula uyayifunda inendatshana encane emnandi uyayifundela indlulamithi uyayifundela ngephimbo lakhe elimnandi usisanda uyayifundela indlulamithi yambuka ngamehla lusizi yahlala phansi yambuka yayingathi lalele yayingathi izwa yonke into ayishoyo ephuma kuleyo ncwadi yalalela yalalela bamangala bonke hayibo usisanda wase kanjani ukuthi le ndlulamithi mhlawumbe ifuna ukuxoxelwa indaba uthe la eseqedile khona wabonga ukuthi bamnike imvume wagodi kwaye ekhaya ngakusasa uvukile walungiselela wahamba waye esikoleni mayebuye esikoleni waphinde wacela ukuthi cela ukuvakashela indlulamithi hayi kwase kuyinsaka vukela ke manje kwaba ngasa uye esikoleni uyabuya ntambama uyadla isidlo sasemini ayenza umsebenzi wesikole mayeqeda ushona khona esiqiwini seyinyamazana afika ahlale nendlulamithi iloku ingathi iyakhulakhula singathi iyaxola ingathi iyasimama beloku beyiphaphela ubisi bese usisanda efika ntambama ayifundela incwadi futhi eloku eyifundela nje wagcina sekwazi ngisho ukuyithinta eloku eyiphulula eyiphulula kamnandi umuntu aphethe lapha esiqiwini sezinyamazana wasondela wesisanda uke wacabanga ukuthi umngani wakho lo umuphe igama phela ngoba umngani wakho sengiyabona seniyazwana nobabili ahleke kancane usisanda ngiyabonga ngicabanga ukuthi ngambiza ukuthi
umthokozisi
umthokozisi ngoba uthokozisa inhliziyo yami nangempela kuvunyelwane sekwaziwa nje ukuthi le nkonyane leli lendlulamithi linegama manje kuthiwa umthokozisi umngane kasisanda ekugcineni ugcine esexoxela uthisha wakhe esikoleni nokuthi abantu abavakashile abafikile abavela kumazwe ngamazwe ngisho bavela ezinye izifundazwe zala eNingizimu Afrika bafika lapha bamthwebula ithombe bambuke bancome abakaze babona ingane ezwana kangaka nendlulamithi qede ifundele incwadi pho hayi bakaze bayibona lento athi uthisha uyazini ngaba kuhle ke siphumeni phela nesikole sigibele ibhasi sishone khona lapha esiqiwini ke siyobona lo mngani wakho ositshela ngaye hayi bavumelane babeke usuku zijabulile izingane zebanga lesithathu hey zagqoka kahle ama uniform imfaniswano yayo ibabaqede lapho bahamba bagibele ebhasini bayofika esiqiwini bangeniswa basondela lapha endaweni la khona izindlulamithi khona ahlale eduze kwamngani wakhe awumthokozisi wahlala phansi otshanini usisanda wafunda zonke ezinye izingane zihlezi lapho ziyemzungezile ziyabuka kukhona uthisha kukhona ivakashi ezigcwele lana esiqiwini nazo ziphethe amakhamera abanye baphetha omakhalekhukhwini bayathwebula usisanda kana namahloni uthokozile uyamamatheka ufundela umngani wakhe incwadi yona le yawa emfundele yona ekuqaleni eqala ngqa ukumbona ngalelo langa kwakufike ngisho intatheli yephephandaba lasendaweni hawu phethe ikhamera uyena uyashutha uyathwebula lapho kwaze kwamnandi ekugcineni bahamba bagoduka abantwana nangakusasa kwakhulunywa ngayo lento esikoleni tshelwa wonke umuntu kwathiwa njalo ngenyanga kuzohanjwa kuyiwe esiqiwini bayobona nezinye iy'nyamazana ngikutshela ukuthi bathokoza lapho sekuphuma iy'thombe zabo kwiphephandaba hambo usisanda isikole sethu hhayi usibekile kwibalazwe indaba emnandi lena nomkhulu uthokozile nabazali bakhe bayeqhenya ngosisanda waqhubeka wafunda wakhula usisanda kodwa nje le ndaba ingichaze mangicabanga ukuthi izingane zendawo zogcina nazo sezineqhaze ezilibambayo ekutheni izilwane zithandwe zihlonishwe kube kuningi ezisifundisa kona nathi esikufundayo cosicosi iyaphela Share the magic with others. Find more stories in English and isiZulu on ecr.co.za under podcasts or wherever you get your podcasts. African Story Magic is proudly brought to you by McDonald's Happy Meal Readers. Until next time, please stay magical. I'm Gcina Mhlophe. Indaba kaSisanda ngiyithanda ngoba ikhuluma ngentombazanyana encane eyayenza nje okulula kuyona ngoba ithanda ukufunda icabanga ukuthi uma ungazizwa kahle uyathola ukuthokoza, uyathola futhi ukwelapheka ukufunda nje incwadi. Uthe mayezwa ngalendlula mithi wabona ukuthi ay ngiyayithanda incwadi mina uma ngimfundela indatshana mhlambe inkonyane lendlula mithi mhlambe nalo lingathokoza. Uyazi ngicabanga ukuthi uma uwenze lo munye umuntu into oyithandayo nawe mhlambe naye ngagcina eyithanda futhi kusuke kujuleni kwenhliziyo yakho. Enye into engiyibonayo abantu abahlala eduze kwalezi iqiwe ezidumile ezivakashelwa abantu abavela kumazwe ngamazwe omhlaba abanakwa umuntu kubonakala njengeyisebenzi nje kuphela. Abaningi abalalelwa ngisho ukulalelwa akunamuntu onendaba namasiko abo abagqize eqakala konke lokho. Kodwa ngenxa kaSisanda kutholakala ukuthi abantu bendawo bazithola nabo sebesondela manje emsebenzini wabo sebezikhumbuza ukuthi izinto zethu lezi umcebo weAfrika lona. Ukuhlakanipha kwakithi vele lokhu thina ama-Afrika simunye nendalo okhokho nokhokho sebabekwazi lokhu. Nangempela ke neyingane esikoleni zagcina sezifundile sezivula amehlo sezicabanga kabusha ngakho konke okwenzakalayo endalweni konke kwimvelo ebazungezile. Nothisha babona ukuthi umfundisi ufundisa izingane yebo kodwa neyingane zingakufundisa ukuthize. Nokuzwana kwaSisanda nabazali bakhe nomkhulu wakhe kwasho ukuthi into ayifisayo bayilalela bezi ukuthi into ephusile yini bamkhuthaze bayiqhenye ngaye bazi ukuthi ngelinye ilanga uyoba utho. Kusho ukuthi mhlambe ngempela ngempela uSisanda wayeyogcina ba udokotela, udokotela welapha izilwane. Siyabadinga phela odokotela banjalo. Ngiyakuthokozela nje ukuxoxa indaba enjalo ngoSisanda.